Ali the one, Ali the one.
Marco.
Kwanza weka misumari, dondora Fatuma, yeah. Kitanda itutambie mwali, kombora ukiona, yeah. Kaweka, kachukua, kachukua, marabum, kaweka, kachafua, kachafua. Baby take pause, I wanna take you to my camera. Oh yeah, kari ya mkomboti, mkomboti, mkomboti. Baby take pause, I wanna take you to my camera. Oh yeah, kari ya mkomboti, mkomboti. No no no, no no no, chafua, chafua. Chafua. Napenda nyuma alivyofunga swa kidogo, upepo ukivuma nafuata nyuma yo mikogo. Ni zawadi ya upendo kutoka kwako, usiniachie pengo yangu macho. Baby take pause, I wanna take you to my camera. Oh yeah, kari ya mkomboti, mkomboti. Baby take pause, I wanna take you to my camera. Oh yeah, kari ya mkomboti. No no no, no no no, chafua.